Isithombe sesine. UJakobe uhlangabezana noNkulunkulu. UJakobe wayefuna ukubuyela ekhaya, kodwa wayesaba uEsawu ngoba labo abakhohlisa abanye bahlalela uvalweni lembuyiselo. Ngobunye ubusuku endleleni ebuyela ekhaya, indoda yeza kuye. Yalwa noJakobe ubusuku bonke. Lathi lizophuma ilanga, yathinta isikhoxo senyongo yakhe emsipheni wenqulo. Ngakho-ke uJakobe wazi ngaleso sikhathi ukuthi le ndoda nguNkulunkulu. UJakobe azange esalwa, kepha wathi kuyo, "Ngeke ngikudedele uhambe ungangibusisanga." Ngakho le ndoda yathi kuJakobe, "Ngeke usabuyize ngokuthi uJakobe, kodwa usungu-Israyeli. U-Israyeli okusho ukuthi uzabalaza noNkulunkulu." UNkulunkulu weza kuJakobe umkhohlisi wamanga khona ezokumphendula. U-Israyeli wabuyela ekhaya enokuthula emoyeni wakhe. Waphenduka kubaba nomholi wabantu ababekhonza uNkulunkulu. Bangani, sonke silwa nezindlela noma izwi likaNkulunkulu uma sikhohlisa abanye abantu. Kodwa uNkulunkulu wasithumela umuntu ozosiguqula. Lowo iNkosi uJesu Kristu.
Jesus, no, bubele na, mu Jesus, no, bubele na.